Nasletanga vile unataka nizibring.
Ricks, finya hiyo kitu.
The madam, governor wa Shin City. While you been gossiping, I've been busy. Network iko high class, out ya Kindiki. Mashows iko packed, wezi susu no DD. Wanasu, aina issue no biggie. Big shoes, toto kuzi feel so easy. I made millionaires, waka kwa greedy. Wananja excess, wameshindwa kuistiri. Kama stripper, au mafisi. Industry mzimo, try kumove kama sisi. Ona tukimoku, wanaingiza baridi. Silver kwa wingi, shini wanjigi. Wamejaribu kuharibu jina imekata. Na washinda na akili na chapa. Choka na story zao za kijinga. Kuja mali kuna na brown kaka binga. Nasletanga vile unataka nizi bring. Iko busy na kubidi what you want. Wako ichi wana try kuingia kwa mix. Busy na kubidi what you want. Iko busy, namba zote busy. Busy sana busy. Busy na kubidi what you want. Iko busy, siku zote busy. Busy kama busy.
Nika tuko F2, Britney, Fina, Supermarket to Bebe, kama miracles of Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogana, na kwani form ni gani, kasichana ni mrembo flani, haga seti zizani, tanzuka unibati, pura disco sijani, Predator ina usha taxi, rasa na piga mbati, dishoto jani kaki, stenje misilali, njengia nataka ngapi, mesemo liliona wapi, sungoja na kamsahi, na stenje misilali, njengia nataka ngapi, mesemo liliona wapi, sungoja na kamsahi, so basi digi dikla, bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, bitch, kwanda, bitch, lip gloss, bitch, shali, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, it's 50-50 unahima, mi hide mina julia takupona, chrome jean, after shorts ni kuchoma.
Every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Nyongwa, akicheki vile na rombosa ati. Nyongwa, nyongwa. Baby girl, anja luo proper. Wanadene kitu ya one, so naifanya tena. Flown ya ska, so lazima watanita tena. Mindo ule nranya, nafanya mnachanga nyikiwa. Haga ni bubbly, bubbly, jiggly like Shensia. You know what me need? Me take it all night on me knees. You like it when I say please. Back bend, slam me down deep. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl, every girl to a man, back it up and swerve. Every girl, every girl,
niache yashi pite boss kwani mini nugu. Sikosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Kembugu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Sako zikipana, chesa ni nani kiko wenye.
Kani for 20 tupate tukichoma. Piki na keroma. Hizi mamoshis na tipu mpaka homa. Mademo na paka hina na ma foundation. Wana sema right now to my location. Wana jiwa zindo huwanga na formation. Mpesa confirmation leo celebration.
Tuko area. Chiki vile dobe metubeba. Kiki shaki choto wangeba. Ule pema kohala sabebeba.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miku. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canon, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunywa na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mbele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo simdo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo.
Iseti hapo, ni kuhandle. Alafu kam tutoweloka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha whip salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoke kutisha fiona kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kame we kwa magnet. Itatachwa teja hadi wa itane.
Das tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Das tu sijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Tu sijali, atukujaji.
Your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it.
DJ Red, DJ Red, you plan the party, you plan the party, he brings the fun, he brings the fun.
Turn it up, turn it up. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Sim sima, uka the keys to me bima, kisikia Kim Jong-ko tuna juan kuririma, female benzima, girl dem na go ina, reproduction tunaifanya backseat ya kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate ex Tuesday niki wa wombor tiris, rosa nyoro, fika fiti, siku zombo tote tuna washombor. Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cause problems everywhere me a got step. When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande, ha. Goja mapikin, baka lale, angoka nayo, twende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na come ASAP. Only fun, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningamu. Niki come matu potezi ida ati. Number uno mini mzinga na ningamu. Niki come matu potezi ida.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up.
anapenda kuzilika, anapenda chicks, anapenda tigers, anapenda hizo hits, six sexy kiwa bam bam. Anapenda hii, anapenda that, slow but yende chop chop. Anapenda hii, anapenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda, ay, ay, nina gana mwa, anamba nala.
Cheki cheki mina we, ha, tuna do the math, eh. Surrender, take over, joe, angusha mabitha, eh. Baby si ubendova, kwanza venye inafa, mm. Si ati na chocha, mina penda hikifa. Ukidigida digida, pale tu kwenye macho. Mina sikia sikia, ni kama ni komandom. Sai ni kozon, mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahali, nitachukua loan. Na kulamba tu pahali, pale sehemu flani yani. Na utamwaga misi jui, Johnny majigani. Nikimaliza, utasema Johnny nani daddy. Hari krezule boyo machine nani.
Anpenda, anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hits, six sexes kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop.
Ay, ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay, ay, ina gana mwa, anamba nala. Ay, kutate, ay, ina dudeda. Ay,
Mila mewe ananipa ma pressure. Keti kutosi mwari mina mina teleza. Se mila mewe ananipa ma pressure. Anamyo temesha. Se mila mewe ananipa ma pressure. Keti kutosi mwari mina mina teleza. Se mila mewe ananipa ma pressure.
Good morning perfect me can I never reject. And look for your girl everything be correct. The way you are wine every man fee erect. Me want to tell you again you got a super effect. Ola vosonga ni me. But think you shot you see then you go down low. And when I fast star, he would take it slow. After this dance, Nick will wake it below. Slow that you wine with your move. Every dance you do, pretty girl be approved. You better die, them you got nothing to prove. You are the teacher, make the girl them improve.
Lord of us. Anam yo temesha. Se me la mewe ananipa ma pressure. Check you, so sleep on with me la mina teleza. Se me la mewe ananipa ma pressure. Anam yo temesha. Se me la mewe ananipa ma pressure. Check you, so sleep on with me la mina teleza. Se me la mewe ananipa ma pressure.
Unavyo why, girl you blow me mind. Gimme, gimme, gimme the wicked this why. Your body fine, girl your body good. Maybe we should
watch a kid to set the mood.
Tell them we say, tell them we say, tell them we say. Pull up on the scene in a Divima, what you say? Every girl grab a man, be damn me say. We not deal with nobody, man, we have to say.
Gimme, gimme, gimme the wickedest why. Me na penda ule dem a me dunga come in it tight. Me na penda upi mne baka like a VW style.
Gimme the one, the wickedest one.
I love you, temesha. Semila mewe ananipa ma pressure. Check it, so sleep on with me, la mina teleza.
Semila mewe ananipa ma pressure.
Anabu temesha. Semila mewe ananipa ma pressure. Check it, so sleep on with me, la mina teleza.
These are the magnificent sounds of DJ Red. DJ Red. His turntablism legacy shall reign forever.
What goes up?
Okay, okay.
Have you come down? What goes around? Have you come back around? Me tell him freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky? Why you freaky like this? Why you freaky? Why you freaky like this? Pull up on me, dump a truck, slam dunk like LeBron, make you walk your talk. Pull up on me, dump a truck, is a dagger in song, man, dagger and tongue. Come on, you can you do, just make me back bend. Me go ready when you're ready, spend me 10 out of 10. Check your bundas leak, and I was a make a life end. I told you, nafanya una lose your girlfriend. Pretty tight, safe life, sees his angle so nice. Must be nice feeling na over entice. How do you tear gas a body na charge a kukosia kwa dark shape beleza. Nta kubembeleza. What goes up? Have we come down? What goes around? Have we come back around? Me tell him freaky, freaky like this. Freaky, freaky like this. Why you freaky? Why you freaky like this? Why you freaky? Why you freaky like this?
Coat, me na die kuwa mosha.
peleke na mtrapa mjini utawachosha. Amejeka juu vlo wako chini ya uwezi tosha. Na ganji zao mchafu tuko Kilimani kuziosha. Ehe, Bakmanyuni insane. Auchali vlo mechaza mtu mzima yo aten. Uwaga ni marathon ni shugli fani ya iten. Ukichelewa umechelewa isha gulwa ni iten. Kawezi bifa kulehen. Mwanisa waku kama Rudy Darwa shikeben. Sibo ujitepa sana mdomo mingi CNN. Watoshi mboge unga paana kubenben. Chula.
Vile metu bamba kubamba ni dobe nafanya una katika tusana ni dobe nafanya una tekewa magiala ni dobe nafanya una katiwa haraka ni dobe vile metu bamba kubamba ni dobe vile metu bamba tusana ni noma vile metu bamba
Nina vitu nafa kukwambia kwanza mene nafikia nmeku miss na kadhalika sijuika unajeme kwa karibu wani so kama ruku single baby nipe notice Msupa umefikia standards ulisi Kama kuna venye neza kabila we Ata moja, moja. Miss Jaona yeah. Kwanza unanikumbuka Usisawa tu ataka unazidi kwa msupa Juhu sapa IG ya uonekani Mi ufili nika uko majuna ata uko mbali Amoja leo, jumabibi ndio jificha Inakani mimba ninafanya utembe kwa giza Si chocha unaniumiza, so nachoma chuliva Area mi uambiwa daily ya tinajebisha Nilikuwa fala mi ndio niliblanda nimekubali Ukani stop, ukani block, nika try ku move on Si raisi venye nilikuwa nadhani Ndio na kushow enjoy your bond inafanya ni kukol Ni unblock, juni na vitu nafa kukwambia Kwanza venye nasikia nmeku miss na kadhalika Sijuika unajeme kwa karibu wani So kama ruku single baby nipe notice Ni unblock, juni na vitu nafa kukwambia Kwanza venye nasikia nmeku miss na kadhalika Sijuika unajeme kwa karibu wani
Mtoto na makila place mfupa na kichwa tu Ha! Hey! Kichwa tu Ati deep kama waiter Hey! Kichwa tu Ha! Hey! Kichwa tu
Doja mi, inani doja mi Magoli ya nafunga na mwita goja mi Fisi, fisi, boja mi Nataka nigalie napenda sofa mi Githa inasonga naitaji kujiachilia Na nona nkoko mbali unaitaji kukaribia Naipata bure uitajiki kuilipia Malini safi na harufu inanukia Onashe kirangi tunaficha tu kwenye kuona No modo vlani anagisha tunazichuomo Wajazi mwo zewai koruona Na mori ilimshika kaseti na kapuona Go down the thing, jumini peng ting Nataka singo gani je unataka taiching Na tunendana this is kinda my thing Check your WhatsApp saivi nime dropin
Nina go down the team, super ni bang team Unapunga mali safi ya mkwela vile una swing Chifu chanyu kikula za bada kusting Me check your WhatsApp na kuja ni mejipin
Mtoto nyama kila place mfupa na kichwa tu Ha! Hey! Kichwa tu Ati deep kama waiter Hey! Kichwa tu Ha! Hey! Kichwa tu
Mina penda stamina, anataka mahinya Yose manyama so nyama, kanyama nyakima Amitoka umuina, anataka itina Lakini pa vitu kundani anazama kwa kina
Naigunga dakika, kasikisha pita Super na bakita, kago mzuke na chachisha Stingo za Jackie Chan, chizi na kwa kicha Hamna kubakisha, seme mlo ya nasafisha
Go down the thing, jumini peng ting Nataka stingo gani, je unataka taiching Na tunedana, this is kinda my thing Check your WhatsApp, saivi nime dropin
Go down the team, super ni bang ting Unapunga mali safi ya mkwela vile una swing Chifu chanyu kikula za bada kusting Me check your WhatsApp na kuja ni mejipin
This is DJ Red
Show you up, show you up, show you up
Unawa finish kumalo
Yala
Sound.
This is Epic Sound.
Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. I had to put my life on pause and follow you where you're going. And if I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. No force, can't separate. Baby, no law, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you wind and pause. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course.
Na bamba, me and myself, best duo Habib na manga, my steams na panda. Luku silk ndio pamba, na matri tusha panda. Da inachulisha kinanda. Hapa dere peke ndio kusoba kwa ndai. Shots kidogo washatuna, oya songa my guy. Hatujafika lianza mapema shamora kwa ndai. Before to sell it, kuna swara mispendagi walai. Na kuna sponsor si ametuma wait. Akaleka buda pale kanadai kukubongesha jo. Kama ni pesa we mambia sinaga pressure. Tuko wote na ni uno solo ndio anacheza jo.
Pesa yangu safi kila mtu wamebe.
Nani mimi?
Nani mimi? Ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa.
Pesa yangu safi kila mtu amepewa na sijapewa.
Nani mimi?
Nani mimi? Ndio nalipa bill na kila mtu amelewa na sijalewa.
Sijalewa. Sijalewa.
Pull up, pull up, pull up.
Keyboard warrior still typing. In the lab a siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakinita guide. I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huanga silence. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zime nice. Don't you disrespect my lover.
Say my number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number my guy.
Chaber dongingero anahero gasianda.
Say my number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number my guy.
Shere na piganga na kikosi. Kwa mfuko pesa haikosi. Madem wana nitanga kiongozi. Vile mimi utesanga na Nairobi. Sele, sele, zimeripoti. Chini, chini tuko kwa magoti. Aki wewe, wewe psi nirekodi. Kesho nipate mesha niposti. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko shere mina vibe. Na nyimu nani analyze. Ooh, I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zime nice. Don't you disrespect my lover.
Say my number my guy.
Tonight I don't want no drama.
Say my number my guy.
Chaber dongingeo anahero gasianda.
Say my number my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Say my number my guy.
To the after party.
This is Epic Sound.
brings the fun.
Tantalila, zinanmaliza, unantuliza, kama unantuliza. Your big stamina, like a wild animal. You're so edible, tanifanya kanibo. Mata, mata, matatizo, mati, material. Unansimamishanga aerial, zinanshika nice kama radio. Unantanga content premium, unantanga bila kunipimia. Kiongeza sana tazimia, akiuna nitesa na umia. Mama, and I wanna see, you in the after party. Ooh, I wanna see you, oh baby. I wanna see you in the after party.
Connect with us online. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Rix Kenya. DJ Rix Kenya.
Me, I really wanna come and rock with you. Mali, baby, neza kuwa me and you. Holy.
Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba.
Eh, let me be your service provider. I give you the cable. Show you my talent, baby, and you be the label. You be the goddess, and I be the table. Give you the cane like you never knew that I was able. Hourglass body, can I get a minute of your time? Can I really show you how a minute? You maximize my nini when you're in a mini. Bad girl, kana denge anakuba nini. Ona kuvese when don't I die. Ekana na tuvese, see you know that I'm the guy. Mina mpango za kifiji wakibonga Dubai. Peter Best, ufanya mabazuba subai. Aye. Look at the way she deep, so she rock so. When she whiny pilot kwa disco. Who got the fire with the body, come on a pistol. Ona vilo na maliza mandem. Finito, yeah. Finito. Tell her too, Ndabye gana today you available. Me, I really wanna come and rock with you. Mali baby, neza kuwa me and you. Holy.
Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba. Tell me kana weza sababisha, sababisha, saba.
Nasikia kubleki, nasikia kuzitoka dogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzitoka dogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Oya chachi songa na mimi. Zero shapre manze jasho ni ya nini. Moshi ni ya nini. Ma foreign, organic, ma various na kidri. Niko na pake ma shillings. Na zikishika usia DCA na ma feelings. Unaleta ngangori na vibration ni ya healing. Rusha mabega takufunza hadi lini. Kama zimeshika mina kam, mina kam. Nalenga huyu chali ya kajam, amejam. Mina kunywa chin, stakiram, stakiram. Daga waju ni yangu, unangam, unangam. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzitoka dogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia kuseti, nasikia kubleki. Nasikia kuzitoka dogo siketi. Nasikia komedi, nasikia amazing. Nasikia too fiti, nasikia too easy. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti. Nasikia too fiti.
Firi na taska, bro amejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Nashindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nwage ndani mina mwaga kwa matope. Ziuponga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa Henneken. When I meet you my friend, you got rich in the end. Tulimtupa kwa bootsi, tulimtrace na magan. Kawamini tuko nuzuli, that's falling am. Sini mabagla for sure na hisi siri.
balaklava uwezi njua kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare sigi mbizi. Bruna bali
nafaa kuenda na nizai. Fit vlani shwa popsa kawasaki. Jege masante hawa judaki. Kapungi tambui siku tambui.
La vida, la vida. Alhamdulillah, nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba. Dua langu leo limefika. Alhamdulillah,
nimeiva. Nimepiga luku, nimeshiba. Ikisha tambla, teja shika signal. Acha shike labda, isikie kwa kisigino. Matap tap, zinafanya wana tipito. Mabamba, zinapandisha malibido. Substance na maji minimo. Nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO. Piga shot kama kamradi maini pose. Nasikia randa ni aron na my knees and toes. Kameshika sigino. 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 Donate a meeting kwa club, si ofisi. Happy hour na HR, team building. Kandia biggie tuna puff, no didi. Accountant wa makwang, mbele mbele. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why indie zone kisiagi wa ma digital. High kuliko rubani ako Williso. Fry judu kwa maftani kama bidiko. Kameshika sigino. 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 Kameshika sigino.
Now this is what a real DJ should sound like. DJ Riggs.
Yeah, yeah, yeah. Whoa, 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 whoa. Yeah, 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 yeah. Hey, yo, hey. Nakuvuta vile fino vuta embassy juice. Mimshika na mangwela nzama kerosene too. So patient boo, nikonyeshe si udu. Ni my memories true, ni my memories true. Napenda disco panya na ingia race course. Najipata best west on akambogia escorts. Tangu itren, ilila ni lesson. We are story but uswa ini mention. Juu ni my memories true, ni my memories true.
Kula mahari rental mbaka na pension.
Ni my memories true, ni my memories true.
Do you undo the ama, dani kwa benzi.
Hapa nkona femi uno. Hapa nkona friends mutual. From way back when, from way back then. Hapa nata
Zina kanashi, niko zabe na wadhi. Later ndo medela, sona hotbox kwa machine. Shot ya jeans, spirit zina nionyesha machine. Location private, jitume ndio ni tumepin. Kula raha kunywa tembo for digestion. Wacha mana tupeluga punguze tension. Kani sip ni dust ndio tamanch. Kani bad boy tadishi fiti, mida ya lunch. Kila kitu iko present, bu mana sio absent. Zangu sikia send, nabadilisha accent.
Like this a host mana kanchi.
Full bar, kanto emesho naka nonsense. Ni Monday.
Juni my memories true, ni my memories true.
Kula mahari rental mbaka na pension.
Ni my memories true, ni my memories true.
Juu ya nduthi ama, dani kwa benzo.
rapa na natembea bila bouncer. Kula moto toke jasho mpaka na usa. Alitokea kama dishi jo ishaisha. Sani clean kaime ngarishwa na geisha. D&D ni ya wato kileleshwa. Miss call kwenu kutakeleleshwa. Utaperembeswa. Kuna choices na mwepita juu ya guesswork. Niko fly, reputation niko jet lag. Na career inajendesha kama Tesla. Pigwa kufika wanafanya gana Nescafe. Wene mgeto unavako za ki estate. Na kwa status na kucheki ati lake day. Ati club going down toko reggae.
Man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. When you down low, bloody no no feel it on me. When you down low, girl why you watching for me. When you down low, when you down low. When you down low, 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 low. Man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. I say man is on my mind, body for the night. Since ima, you better give me your time. When your body down low, 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 low. I say body down low, low, low. I say body down low, 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 low. Body down low.
Yeah, yeah, yeah. I make you hot, marathon. Umedunga brana thong, make you scream salaton. I make it clap. Round of applause, tell you shut up, baby, this is how it goes. In the sheets, peket na letana juju. Waswahili walisema nijwe mkono mtupu, ala. Bado mtu kutwa kona kutu, lakini leo inajipa ji already kona mutu. Najimba nkana cheza Minecraft. Slow steady man yongeze nitrous. Need a glass for every time you wind that. Nikifika I go down ka cables of fiber.
Man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. I say man is on my mind, your body for the night. Since ima, you better give me your time. When you down low, bloody no no feel it on me. When you down low, girl why you watching for me. When you down low, when you down low, when you down low, down low, down low.
These are the magnificent sounds of DJ Rick. DJ Rick. His turntablism legacy shall reign forever.
Kuna kitu flani tangu sino joni nini. Hina songa ndani ya jeans hata ingo jimini. Swali nini kisongesha utefuata chini. Karibia ni nasiri ya bufanya hivi.
Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 peleka. Peleka chini. Peleka, peleka chini. Peleka, 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 bam bam, peleka, mapen peke, misi nanga izo za didi, tetenje piani, mbling piani, gogoro ama sling, izo mabati za nini, hotota tan pepa, mdoto kakameka, negesa mewesa na yomo na kingereza, akipeleka chini, minacheza na mcheda, na idigi design ule wanjigi udigitenda, si charul na shanti, ni big baba na man, wabebe kwa party, cheki jinare ni dati, ah.
Swali nini, kisongesha utefuata chini, karibia ni nasiri.
Peleka, peleka chini, peleka, peleka chini, peleka, peleka chini, peleka, 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 peleka chini, peleka, peleka chini, peleka, peleka chini, peleka, peleka, peleka.
Rafiki wamenilewesha. Wasichana wakaniendesha. Nasikia DX wa msikivya na nyonyesha. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nogo kwanga sana ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Ushe, ushe rati. Nagopanga sana usherati. Loaded the woofer, they tatted the guest. Shorted the monkey, the longer the tail. The bigger the foil, the bigger the heart. Kanairo komoka, the bigger the loans. Fast nika muka ni kubenda. Ka breakfast kishash ndo na dipenda. Na dipenda, akibabu dipenda. Kasema, akibabu kasema. I wish ni pate Sabina, before ni pate Joy. I wish ni pate Gina, kasubaru boy. Jende alitaka tfonye kitu wata enjoy. Alapona Nicole.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo kwanga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo kwanga sana ushe rati.
Sikuizi usiki Pamela bado na meza. Ai, yuchi mba dhahabu hauna hela ata kucheza. Yuchinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinionesha tabu juu Sheraton kampoteza. Sheraton kitu kubwa hika Nairo wezi gno. Mafisi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wana itanga bro. Uta nini bro wana kuchezanga kipro. Wana kufanya prikicho wana kutoka kikichoge. Pesa yako wakipata utayonea kwa kisogo. Hini siti yo Sherati tabia zetu Johnny Mbovu. Utajua mademo wakamposi kidogo.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nogo panga sana ushe rati.
Rix, finya yo kitu. Ha!
Tatu, na kulike me kumak weni tatu. Digitha githi nyasi aga gwadu. Una bend pose alafu na raru. Piga, piga, piga statu. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statu. Na kulike me kumak kama tatu.
Simama kete, piga waleke. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispaki anguka na yodwende. Hapa ni kudance kubanju kama daily. Sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Sipige makofi utachoka mikono itoma na utamiss nyingi. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando, umlando.
Piga, piga, piga statu. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statu. Na kulike me kumak kama tatu.
Kipare bila pesa kijonda. Cheki jenya kwa na kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakuna na kitu ya free. Na guza nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. I got big game jack kwa the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.
Unajua, unasemanga. Mambo ni mingi.
Luigi got the
sauce. Kauja jipanga.
Kauja jipanga.
Then sister kupanga.
Then sister kupanga.
Now kinpea number.
Kinpea number.
But the network blunder. Boss, joy yoni wrong number.
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 Joy yoni wrong number.
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 Mentality ni mamba.
Mentality ni mamba.
Na quality ni wanga.
Quality ni wo.
Kila mini ya landa.
We want something.
But appetite nya kibanda.
Chapa if I'm in it.
Big boy Missy Fambler.
Missy Fambler.
Major League Wapi Tumbler. 22 bet gambler. Mrenga nayo Wrangler. Kamati nayo Bankrupt. Flow nayo Anthrax. Tua nayo Kansas. Ego Kamja the campus. Kiku this zero comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm raw blunder. Most, I'm done pops, na ops, ni done danda. Na cause drama shows, mutos, mkwanja. Force ya boss, kamba, dos, ni mobwana. No manners, block, mintop scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo, na drum, na low standards. Don't make jam, but bro, si wrong number.
Kauja jipanga.
Kauja jipanga. Then sister kupanga.
Then sister kupanga.
Now kinpea number.
Kinpea number.
Upate network blunder. Boss, joy, yoni wrong number.
Yoni wrong number.
nani cross me na gone to your ex. Wanna to lock kumbe sisi ndo kids. Missi mgonjwa na machozi correct. Entebbe.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new egg Machiavelli. Mkali mani, mkardinali. Savage leveling yani ule mkali yani.
Deni ya mind says isare. Nilishika plate ya difu before imwagike. Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha. Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga. Dara dara, dara dara.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new Eric Machiavelli. Kalimani, Kardinali. Savage leveling, yani ule mkali yani.
Unachukua madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao kako single for now.
Ricks, yinya yo kitu.
Tushaskia. Kwa da please. Bado unachukua madam so anguka nao itabaki mefilo na vibe. Anguka nao kako single for now. Mdagi mdagris mteja patikani. Hadi late night saa sita ndo tani wai. Nikupini location and kufana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mhirizo reveals. Acha ni kushow kwanza form ya didon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kura sin talent ji anguka nao hey. Anguka nao check it hey. Anguka nao twende down low now. Stand up to your feet mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu one leg hey. Anguka nao one leg hey. Anguka nao anguka nao hey. Anguka nao anguka nao
ati anguka nao kama uko na new cut ah. Anguka nao kuna party na magwash ah. Anguka nao round 2 kwa hii bash ah. Anguka nao ati anguka nao ati anguka nao anguka nao anguka nao ati ati anguka nao ati anguka nao na katika msupa we banjuka. Cheza chini ukikondezo madhuta. Anguka nao baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi step. Ama darling, tambu serikali. Juni serikali, tamka asali. Si mnajua ni nani, flow mshati. Ki, don medunga apo downi. Chi, kutekiwa poa daily meet. Haha, skia. Beba, anguka nao.
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 Ati anguka nao mtupa me feel relax ah. Anguka nao kama uko na new catch ah. Anguka nao kama unapati na magwash ah. Anguka nao round 2 kwa hii fast chat.
Anguka nao. Anguka nao.
Kameweza kitam tam kinyam kitam tam hey. Ufiki bay uyu akini magendo. Boy nika vibe kanapenda tuwa ghetto. Doba nika liuliza makuru tuganga. Gimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kitam tam kinyam kitam tam kinyam kitam tam kelele na nderemo. Kinyam nyam kitam kinyam nyam kitam kinyam nyam kelele na nderemo. Sidem ni meja na wakunywa bila tambla. Na unipati ata na vibe sakanga. Ati kichwa tu kwani wewe ni makanga. Ni follow insta sikupi iyo namba. Kiherehere na kweli utawezana. Jumini yule mama yako alikukanya. Fika bei ndo tuweze kupatana. Ati fair girl misi refa wakandana. Ako kaboi kafiti joka meweza. Kitam tam kinyam kitam tam hey. Ufiki bei uyu akini magendo. Boy nika vibe kanapenda tuwa ghetto. Doba nikaliuliza makuru tuganga. Gimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kitam tam kinyam kitam tam kinyam kitam tam kelele na nderemo. Kinyam nyam kitam kinyam.
Chawe bongo lala Na walosema jana iwezi fika leo
Tuko ground tunasoza
Ajiji kukume waka sana Na mabistu anachafu wa rada Na walosema jana iwezi fika leo
Tuko ground tunasoza
ah, Hakuna mboka Peleke shuleni watasoma Madakitaru wamegoma Hapa sani Yesu atatuponya Wambie punde imechoka sana Farasi bado ijapatikana Ni mandai wanagonya Na mali wanaponda unakonda wananona Matamano, matamano Matamano, matamano Amise, matamano, matamano Matamano, matamano Mapambano Matamano Mapambano Bado mapambano
Independent 60 years, tuliambiwa ni self-rule Billions on billions, tunaibiwa na the same crooks Tunalipa madeni, hizo ndiyo ma excuse Ini generation Z, tuwezi make the same moves Occupy parliament, tuende mandamano Tribeless, partyless, yo ndo msimamo They killing us for protest, si bado tunamachon R.I.P. to our heroes, washa candles Haki, wengao na mlinzi Nionyeshe politician gani mwenye simu hizi Sunday wako church, pastor kuwa bariki Monday checking news, another scandal iko kwa TV yo. Kuna shugli na Taka gambogi You must go Tunaimba kwa maploti Ujengi shule Kuna madawa kwa hosi Tumejamu Sijifanya uja notice
Matamano 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 Amise Matamano 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 Mapambano Matamano E mandamano
Kujivumilia mimi nije nikuvumilie wewe ah nimeng'ang'ana nimejaribu nifike nilipofika mimi mwenye tafuta pesa mwenye mihela mwanamke ajilete mwenye ah ni wapi uelewe nikufafanulie mazo mimi sipandi uba sichukui fare na kanyaga mafuta lugha yangu ni fedha nikitaka mpya na mashine nanunua Usinishike bila do, ndio moto yangu Wanajua waliojaribu kitambo Bila do, ninasonga kando Najichomoa ninaharibu mipango Usinishike bila do, ndio moto yangu Wanajua waliojaribu kitambo Bila do, mimi hunipati Siwezi tena sikufuati Very dangerous ah, Uogopi kutendwa Jaza mifuko upate confidence ha, Siwezi tena badili tendo Kama ni pesa ya mejaza mapengo Mwenzangu najipenda Twende majimbo Jaza sindimba Kwa kweli mimi sitakula I love you Kama mapenzi ni matamu Yapeleke ya andike kwa vijitabu Nisawa mimi kutofikiria Usinikaribie Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua waliojaribu kitambo Bila do, ninasonga kando Najichomoa ninaharibu mipango Usinishike bila do Ndiyo moto yangu Wanajua waliojaribu kitambo Bila do, mimi hunipati Siwezi tena sikufuati
Shere bila mama nzi ni uo Sunajua wanatukoleza Tukinyo tunapopati na uhonto Paka bi anapembeleza
Tunapenda mushende Paka tunagombana na waiter Tumechafua meza Paka mademu anajileta
Napenda pombe mbe Ninyo nilewezi ni bebe mbe
Hapa kushoto Nimejawa na watoto Hatuna pressure Tuko happy tunafurahia Tunapenda mushende
Paka tunagombana na waiter
Tumechafua meza
Paka mademu anajileta
Napenda pombe mbe Ninywe nilewezi ni bebe mbe
Hapa kushoto Nimejawa na watoto Hatuna pressure Tuko happy tunafurahia
Hii pati haichagulika Vienyeji wanakubalika Na shereni ya kila mtu
kujibamba ni nafasi ya mtu. Watu wabia mchezeshe vitambi, wa whiskey mwendele kudansi, jina wine mwendele kuwine, watu wa soda nyimu pewe straw.
Tunapenda mshende
paka tunagombana na waiter.
Tumechafua meza
paka mademu wanajileta.
Napenda pombe mbe ninywe nilewezi ni bebe mbe.
Sita toka, niliamka na maumivu all over. Wiki nzima nimenasa hangover. Pia jana nilikuwa sleep over. Na kumbuka tukise toka, vile madem wali bend bend over. Living la vida loca, soft life tunacho kuishi proper. Leo pia kama jana, kila siku kwangu inafanana. Tulitoka kwa mchanga, tutarudi kwa mchanga. Vunja mfupa kula nyama, dance kama bado ni mchana. Steam juu ya steam zimepanda, ona sherehe na tamba.
Lifestyle, this is the lifestyle. Every moment we enjoy, every moment we enjoy. Nightlife, we bring in the sunshine. Every moment we enjoy, every moment we enjoy.
Nishapenda, nishatenda wema. Wanani sema sema inapenda denda. We kuenda napenda pesa pa kuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nishapenda, nishatenda wema. Nita kunyorosha. Upum, upum.
Safi badadan
nimejipin kwela mbichi binti msupu yote kaga na mazigi kwangu siku na karoli ya madaba tunaseti mawada alafu na kapim tukiwa mavitu
siwezi kukopa joku tema baby girl ukinipea the pongi najua kuna gushu litakage the mboge so songi ku round taku round solo konki hiyo the pumpum lazima nta isosi
easy bad wala eto wa form up.
Hey, alo kuni tena sapa
mana tipsy g spoiler for 3 tukona like a boss.
Wanani sema sema inapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Wanani sema sema inapenda denda. We kuenda napenda pesa takuliko denda. Tena na tena denda itanirenga. Junisha kemba nisha penda nisha tenda wema. Nita kunyorosha.
Upum pum 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 pum. Upum pum pum pum. Upum pum 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 pum. Upum pum pum.
DJ Red, you plan the party,
He brings the fun.
He brings the fun.
Mbona nitafuta nilombo nyokole budoka nifukuza. Sezi ndo nanijua, nimeza kushika dondo nataka kukuja. Tukipunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mejaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umishikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umishikwa na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Ulidhani ndachapa, nikipiga simu nakata. Mambo ni mpya gathe, kablo nifikie kwanza ongea na PA. We ni zuzu nini, uliambia watu unajua ta nitafuta. Na hiyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwanu umekuwa mjinga. Na uwache kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake, unaniboba the way uneza step. Ala, umishikwa na mnisha, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umishikwa na mnisha, atuna nitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina.
I'm drunk and disorderly, drunk and disorderly. 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 Spare the road and spoil the child. Miss Kakamega kona only fans. Mimi pekend you are only fan. Na yo kula all my fans. Paraphernalia, anelia, alcohol unipea euphoria. Mind yo king wa clitoria, fresh kama Lake Victoria. Uru Gardens ndio kwa jaba, usi mix njugu na kashata. Dema na accent ya Mombasa, na joto ya mkama. I'm drunk and disorderly, drunk and disorderly. I'm drunk and disorderly, drunk and disorderly. I'm drunk and disorderly, drunk and disorderly. I'm drunk and disorderly.
These are the magnificent sounds of DJ Red. DJ Red.
Kama kawani.
Alo.
Kuka jumpa kachini bina penda vunakano. Kidunga panza binisho niteka pasha laha. Ventingu zitoka na zubano nafa. Kona mimi mwana baby unanifamu.
Niko nandakwela na kametoka Vegas. Kana penda mastingo. Akini tingishi ya denda na vile kamebeba. Kana penda mastingo. Kanapenda mastingo. Jo, shuri ya meni mada juu ya mastingo.
Kanapenda mastingo. Yodenda jona shektu na maringo.
Siju niko aluta machingi, ama niko mavitu juu na chizi na ubinti. Bengi keki na kanatingisha fiti. Kanafanya natama ni kuchapia kwa kiti. Acha kuwest dambi baby tingisha kidogo. Acha kubonga sana uneza punguza mdomo. Haga jona ni bamba adisi ya kikolo. Yo paja ni kipata na sampu adi moro. Niko juu ya mastingo, mastingo zimeni kafaka lazima ndaka pimp wa line ni meka maka kinipea. Mizi yezi resist na acha mark. Mina penda mavitu legit si unangam. Niko naga kwela na kametoka Vegas. Kana penda mastingo. Akini tingishi ya denda na vile kamebeba. Kana penda mastingo. Kana penda mastingo. Shuri ya meni mada juu ya mastingo.
Kana penda mastingo. Yo denda jona shetu na maringo.
DJ Red.
Area, na kakitaka mwichapa. Na kula kiapo ndai hapa. Aje sidon konit nikirusha mamistare. Uyungo wene nguwa mwili hatare. Wine and cut nishikishe male. Tuende maeneo chuma ilaliana.
Yamba boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo Marcel napenda mastingo. Kipo cha mende ama wagido. Padeleva makanga, leo ni kifo cha mende. Sema uuuu, ya
maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, nepiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nyama njege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya? Notoka wapi ulaya?
Nyashi yake soft, kama matires. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Iani bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda mastingo. Kifo cha mende ama wagido.
Kufa dereva makanga. Leo ni kifo cha mende.
Sema
leo tunakunja kitanda. Udonjo kutunda.
Yo,
na yeye.
Oh, right.
Yambuza kwe marira Ozambe mzibu vyo vye marira Me mbuzi zeka vya Mbuzi zeka vya Me ajiwe yesoza Ajiwe yesoza Shufula Wena msanze nga kira Nga kutefende kwa sike miula Ozambe Ozambe
Ozambe Shifura, baku baby ondieko Inama toke kanku eko rieko Sausage inakulua breko Aliachajiwa kwa kenta kajena mekdo That got me money, when I catch it for me Niki zamu andani Kana skizi ya mkazi uneza tell Kana penda mananasi Supu yo crown na teleza makamasi Baby girl, na digi uki bounce digi da Kago flina sunko na nipatia kicha unazoza Zigo malifiza na imenona Yes mame shatisi na monchoka Baka na wika trio wange
Ozambe, Ozambe, Bambi, Ozambe,
Ozambe, Ozambe,
Ozambe, Badi mwite Gen Z akona luku za kibabi yosikiza Jay-Z akunyongi makali anapiga JD lakini tuo zambi yosikiza daily akona kwela anafiga huko nyuma amebeba anapenda nginyo na mastingo ameweza pale kitandani venye mihu ipeleka nikisha ipiga inabakia mehema oh hari
Uongo, soriza, jaba ndo tingize ukongo Ndo bebe, kawale tikiza kamongo Bari bari bara bara bana maringo Niko na pesa kushinda babako Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Niko na pesa na niza babako
Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Lifika jiji nkakutana na budako Kanyambia kani bako wapendagi za mamako Kisiri siri, tukakutana kwako Ni click click bang, tujuya kitanda chako
Hamna, hela nini mnate Seka nini unali, pamadeni na pochi yako Miaka ni 20 uko, chini 60 na Neti unatuvunjia mgongo
Ulini paka chance, na nikapita nako Ulipo nipiga intro, siku ya introduction Ana ni finance, na school fees zako Walini peyanga info, kaza yesi babako
Unapenda wa baba, huni watoto wako huruma One shot, na kwenu pendu kamu wanduma Pesa ukute Kenya, te Kenya sana We rudi ukakune wa baba anuruma Kushinda babako Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Nikona pesa na niza babako
Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni Kasike vibaya uko kweni
Riggs!
Yeah, 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 yeah. Are you ready? Are you? Braka, yeah. Let's have a cold matter. Them one Mombasa. Hot cold, bad body, hot like the summer. She got me for the party, I was down for the matter. Ayakalamu, yeah, you still have her. When she had the melody, she came and put it on me. Can she tell me, baby, please, just please me. Don't you ever leave me. Give it to you good every night and day. I'm him, baby, you know I don't play.
Kukupin mazi usikie divina day Nikuchiu nikubloka Big jina day to relax tukidishi Minjina day dai ni kudigi uskie fiti na dai kukupin maze uskie dhidi na dai ni kuchiu ni kubloka big g na dai to relax to kidishi minji takudigi tu vivi
takudigi
takudigi tu vivi takudigi takudigi tu vivi takudigi tu vivi takudigi tu vivi
takudigi tu vivi takudigi tu vivi sending location I go wrong kiti kiti if I catch a party I'm a no bitty bitty look I'm good if I'm busy busy and she knows I'm too jiggy jiggy now I have friends see the moves sneaky sneaky back out in them are too freaky freaky chef that time you need take it easy sing and me janky over at your back oh baby bend over if I put it in game over man a jiggy man a strong like a soldier sing and me janky over at your back oh baby bend over
kana hapana kuza kujimleta nita ufala pota kula mavideng naiza dhani tume bona kumejo ni taxi nati upepo runda upepo nia hapo nasikia niskele huu shtingone Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale kamu mkujamu kumfu ati naikukubamba goza tena toka hapo nasikia niskele huu shtingone Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandishwa juu biga biga kale kamu mkujamu kumfu ati naikukubamba goza tena toka juu hapo nasikia niskele huu alote natonesha turushe migu vile vile zimeturaru tunasikia tuko maju steam steam skipata tunashukisha na mamus epe kaleka so tuko loaded strap na mafure naifanya leo sio tungoja gate shokena naiki kubamba mbia selekta jo agodena kaki kubamba tupaluka tupaluka so siulete paza kutim tim 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 washa ki tempo nyanate pa tempo yo bamba sano kiwa jing 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 gomba kashata nada shava mdaki mdaki hapo nasikia niskele u stingoni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandishwa jo biga biga kale kamu mkuja mkufu ati naiki kubamba goza tena toka hapo nasikia niskele u stingoni Scooby-Doo zako zikianza kushuka zinapandishwa jo biga biga kale kamu mkuja mkufu ati naiki kubamba goza tena toka juu ati
bado alai tuwa form a first of all niko class 4 baby girl anadai ni washa ndom sezi bonga fiti juu mi uku wa don sezi banja mta mindo father son izi sis unajua mindo melgun ukibanja na ni unapigwa boom kani happy my guy itajipa soon usi word in a life itajipa noon ni weekend wa life zimefika moon na madiva wame chrome nimepiga zoom usi zime my guy si unajua rules tunakata walai adifike noon una tiktak una tiktak nini baby una ass una tiktak nini izo nini una tiktak nini ina mabusa mepepa sin una tiktak una tiktak nini baby una ass una tiktak nini izo nini una tiktak nini ina mabusa mepepa sin
spendi manza mekauka aka manza mestunya napenda kaha jelly 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 gisiko na dimples uko singo niko singo ndekia maiko ni kuonyeshe kichinjio msupa champio nika fresha kanairo kienyeji special manzi ni kienyeji na kwambia kwa tv anapenda kumkumbagia
kumkumbagia
ana tiktok alafa na nikalia
una tiktok una tiktok nini baby una ass una tiktok nini izo nini una tiktok nini ina mabusa mebeba scene una tiktok tak una tiktok nini baby una ass una tiktok nini izo nini una tiktok nini ina mabusa mabeba sin
by the way let me tell you my ina demo space huku get before they tell you majina dakika mbili kimdishi usisahau nina haya la bishwi ati tiktok tiktok baby unaweza flip that sit back deep mouth mango shikwe kap mali neza shika haduku we sprinkler piga 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 pia mabeste feedback iwe kalala makamene kumanisha nikapinga makanene make sure katalala baada ya kmeni kauna lawama pigwa nyere
una tiktok una tiktok nini baby una ass una tiktok nini izo nini una tiktok nini ina mabusa mebeba sin una tiktok una tiktok nini baby una ass una tiktok nini izo nini una tiktok nini
I am a bad girl and I'm a bad girl and we are solving my fun time be a bad girl
want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad bad body 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 bad girl. Bad bad body 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 body. Cheke shangi, skin care na gym takes care of her body. Akona space yake yozi toka tuke jani. Jina ma whiskey kwa glass haijali shangi. Kichwa ngumu she didn't grow up with her daddy. Hapendi ukuzi za waseso come correct. Ni mlito lakisi mama kutingiza mali. So what's up, mini bad girl keep up. So what's up, baby girl si mama turn up. So what's up, mini bad girl keep up. So mama, turn up. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. Want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad girl who ties on a nanny. Bad girl who ties on a nanny. You want a bad bad body 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 bad girl. Bad bad body 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 bad girl. Bad bad body 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 body.
Do I like to a form up? Ati leo ni kufinish, niku malo. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Leo ni kufinish, niku malo. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Akinzaji kwangu baby doll mambo trouble. Asha nyembe leta na weza dudi mambo. Niko joma steam baby girl uta handle. Kasi kukwethe niko kuka na machaji. Nikikata jina wapua wamebaki. Juu Mr. Man amezima so idle. So mina girl tunafika house party. Chunga mpua wako, nchunge mpua wangu. Jua kinoko wangu walae mambo trouble. Tumetoka crab na zetu zime malo. Nikiwa mastim na mfinish kumalo. Aki baby girl sijoni ukini handle. Soko zimeshika videdi vinoma. Utazima kwangu na mimi niko soba. Na den kufinish, den kufinish. Ati leo ni kufinish, niku malo. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Leo ni kufinish, niku malo. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble. Niko joma steam, wezi handle. Ukinzaji kwangu baby girl double trouble.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika burudika.
Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu. Abu Dhabi ndani ya club peleka bangu chochangu muna mamnangu na mamdabu tunaikata na adabu.
Burudika 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 burudika. Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Burundani kuna burudani.
Life ni mkazi.
Hey, one legge, one legge. Anguka nayo, bounce again, bounce again. Ukipita nayo, kaninjege, kaninjege. Ni madharao, once again, bounce again. Yeah, yeah, like, yeah. Incognito, yeah. Westline simple, yeah. Tisho na slipo, tunavuta maumbido. Tatani ni chimi kumbe, moshi ni mavela. Dijana play song, zote zina sound a cappella. Na pull up to her bumper, kadere wa trailer. Akona hagabiki na ina clap ndani ya dera. Wanataka kunimaliza baba, wanataka kunimaliza. Tunazitupa ki Michael Jackson, leta action. Na mwaga, na mwaga, mwaga jasho. Sikia ma gunshot, usiende junction. Uoga, sinanga mikama Tyson. Walai bila hii klabi kona mabilionea. Vitu zinafanyika ndani, hata vipofu wanachionea.
Sili mshika tukiban, aka drop it like it's hot. Anadina kuoka fan, pono kiwa kwenye throat. Nani ndo boss, hapa na mdishi kama last supper. Saba saba position, kanja ni 6 fika, mnangu ni 8. Na hapa 9 inch, man nigga yangu ni bait. Tunafanya dambi, apitabi, na hama bad kati Wana daily wapi la vitavi kitu smanyagi Singoni mobe left right na katikati Legeza waist to bed knees noto e shati Staki kuna one leg na party party DJ chese uskini bitch miss fatty fatty Nikona jaber, akona kuber Kucha na gang, nina mchulu bang Kucha na mapeng, naslete matahen Unlimited vision na twizi shiwa na maweng Aya iya mpaka Abu Dhabi Aya iya na maordinari
Now this is what a real DJ should sound like.
Them understand, I'll be calling you money. A little of disease and the life of the party. Breaking all the shoulders and the necks, really your body. Our brains, really something on. The Peter, young, can you to the wall? Beauty in the brain, beauty in the brain.
Ah, beauty, brain, the beauty in the brain.
Back up,
baby girl, back up. Back up, baby girl, back up.
If you should do my money, would you?
Back up, baby girl, back up.
Skiza magi magi, skiza magi magi, skiza.
DJ Red.
Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni 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 umenino. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Nakaukujua basi sayo menino. Umeni 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 umenino.
Where you at, nigga? Niko na form now you know. Jumanze nimejipin mandom. Sign kona do this. Ladies wanna go jo before. Walikuwa wanasema na wabu never before. Ni makolzi meja call logs inbox na request. Zote ni watoto ni mekupin. Ukikuja kuja na watoto ni mekupin. Ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa keja nikihang na mabadis and bandits. Buda tuba guyati ya nani ndio nani. Na kama dubene za feel niko lucky. Mob tezi nazo uliza hadi chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nita
bonga.
Na bado nambli analia niki
songa.
Kwa kando yangu anajua midio donga. Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa akiwanja kila saa ni minyo.
Na you know
hakuna rade manze formisha nibo.
Na you know
I really love you atakani na ignore.
Na you, na you, na you, na you, na you know.
Na kauna rada basi sayo menino. Na kauna kopi basi sayo menino. Na kaukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni.
Kionaji.
Kama sauce, windy sauce, windy.
Nani mana? Man, man, TTG
Zidro
Big Baba
Doku Donjo, Doku Dunda Ikedi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Jok moja nimeshanza kunirunda Doku Donjo, Doku Dunda Ikedi nani bambi ya gadunda Doku Donjo, Doku Dunda Jok moja nimeshanza kunirunda Dani ya chain kashingo Nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja Doku Donjo, Doku Dunda Nikichuna kandovu ni wabini likasunda Nimekula fiti, nimedimbuka Nchakula kikitu, zimeriputa Nikabole tennis, do vile tunadunda Denje natumia ni matunda Single sika itena, la tresuda Ule nina nikokona, akona mbuda Alutane na donjo kudunda Nyongiwe dips, taki kuchomeka kucha
yeah. Goda, goda tena Strictly makwela, no other tender Goda, goda tena Petit lena, weza but big indio na Penda selector Nini zona cheza, komishi ndo na mboka Wese matwekia, lexa, one lege Tuende, nusha mkono mbele Gat ni a lele na kwanga fiat Sele aluta ina donjo ka wet fry na roiko Rainfall za kizing na zime toka kia maiko Chingri kwe the big baba kwa disco Nino sapere kangat na wote onitwa shiko Shiko wa nax, shiko wa kiambu Shiko wa juja, shiko wa embu ha. Kuna shiko misi juu ye udu Nya, itafanya rura show na kuja very soon
Doku donjo, doku dunda Ikedi nani bambi ya Gadunda, doku donjo, doku dunda Jok moja nimeshanza kunirunda Doku donjo, doku dunda Weekend ina nibambi ya gadunda Doku donjo, doku dunda Jok moja nimeshanza kunirunda
Masaza reggae ndo tunaingia dunda. Tuko jaba tumedunga kombato na vunja. Style tuna dance ni deadly deadly. Nizo masimu na vibeti zimetuleta dunda. Ndo kudo do donjo dunda. Nimetoka kufundisha gashagwa kudunga. Nimekam na ubaya. Ndo kudonjo kudunda kio manyala mbiyo mbaya. Nikubaya kitu nitamu na inadonjo. Chakula kuiba nitamu ikikuliwa kwa lojo. Ndo kudonjo donjo ndo kudunda. Naingia niki dance na tumboka ya kabuda.
Kona Rambo na Ndiambo, substance over hype.
Rada, cheki tukala, dupenga mara kwa mara. Changanya wababa, wapate kucheda. He's taking you for lunch, na you taking you for granted. Pia ni for money, unatembu dapu na and a band, na jagam, sasa unangushi ya champion. FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
These are the magnificent sounds of DJ Red. DJ Red. Connect with us online. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Rex Kenya.
Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa, na niki tisha we harakisha, na niki, na niki, na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa, na niki tisha we harakisha, na niki, na niki. Na niki kuita utaitika, tusisumbuane juhujafika. Na waiter shot unapima nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sitemi sitawacha.
No, no.
Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa, na niki tisha we harakisha, na niki, na niki, na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapasa, na niki tisha we harakisha, na niki, na niki, nani kitendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry my baby my love mapenzi undercover na ye huanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na
Nani ki ile siku ya kukubali mimi ni cheater. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni maforms itajipa sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba ndo nisunde shada shida nikifika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ugeto babu na nitatiza neza sema zimpaka zi. Yo nipati sija kuja wii kamkoba kau piga ti nandi take it participate kami bado si participate shorts 1 2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo we ivo ivo maintain ivo ivo slewe sana ivo ivo we ivo ivo slewe sana ivo 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 usichome sana ivo ivo
Ivo ivo, usonge sana, ivo ivo,
yo position, yondo tempo, yondo
Ivo ivo, we, usi overdo,
maintain, suta nivunja mgu Boa ni aggressive, analeta na fujo, nana inaza kwa nivita, blono umiza burungu Ibu, mushi mbili kuwe mpole, leo tunastone kama na manoza comrades You get it? Kama bado chana nayo, tunatax team, huku netuwa gaza kayo
Maintain, ivo ivo
should sound like.
Cosa si cosa, ma cosa ninguno dia, vuole sana, kamombe bunidia, tuliko sana, nikaomba ungenirudia, ukanikana hadarani, bele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia, deke ya vieta, kianguka hawakunyambia, saizi liona, ona, ona, Na siku fatilia, jirani alikuteka Mali yangu wakanipulia ni sawa
Umeniacha nimeachika ni sawa Ninganyamaza yote tisa but for
real
Is that who you have picked over me? Umeniacha nimeachika ni sawa
Ukosho yondo mwenye unataka Uko sure,
ni sawa
Uko sure, unaweza sema with your chest Uko sure
But for real, is that who you
Number on your wedding day, steamers ipote. Upate fat fingers, ring is to share. Your boyfriend akubaye kadogi ukidhani nika cute kakuume. Mother in law na father in law wakuchukie wakikuona. Unadhani yeni catch kumbe yeni spam donor. Yoni nini unabonya? My lord, I wonder. But as long as you're happy wena wependa kenye unapenda imeenda.
Nisawa
alo
umeniacha kika nisawa.
Like a boss.
Nothing at the floor, we want more and more. Let me show you how we party in the 254.
Usana like a boss, unajua ni kubaya. Umewaka na tuko na fela.
We niko on, kila mali mina tesa. Wana shinda hawa mina meta meta.
Niki turn up, buddy, naweza. Tawa pipete na jota tetema.
Oh, oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe, let your worries go.
Shikanisha adinda ni ya kanini ya kanini. Hii ni critical, it's a criminal. Come to the heavy to a physical. Hapa mashida ni mini. Gari tuko nazo mingi ata peza indi.
Oh, oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe, let your worries go. Oh, oh, here we go. Abaton is here, you know. It's a party everywhere we go. Chibambe, let your worries go.
DJ Red.
Plan the party.
You plan the party.
He brings the fun.
He brings the fun.
Yo, for real, man. You already know, man. For real, man.
Bang. This year, I wanna make money. It's all about the money.
Why like this year?
Na baraka zini follow me. Oh, zini follow me.
Ah, this year.
Yo, for real, man. You already know, man.
Time to be happy.
For real, for real.
Mpia itakujalini atiskade atapata bibi tatupasho katikati ya jiji na wakibonga ntawakuta mimi. I thought zilitosha last year. This year God ni nani atania this year. Kwa Spotify number one the whole year. I think you're the reason mimi huchisikia. Acha kuna do jongele wewe. Vile tuna grow nyongeze rende. Vitu tuna blow sisi wape bebe. Na upate mo mkuwe rembe.
They wanna see me moving slow mo. Fast forward me by PS5 nani ya small bro. Vitu zako complain mi sina. Na uongezwe mara mbili yoni blessing yeah.
This year I wanna make money. It's all about the money.
Why like this ya?
Na baraka zini follow me. Oh zini follow me.
Ah this ya.
My time to be happy. Time to be happy.
Oh this ya. This ya. This ya. Oh this ya. This ya. This ya. Oh this ya.
At this ya no stress. Na everything I want I get. Na seto la mo sitaki less. Nitashia na mother nipe blessings.
This ya.
I'm going local to international, yeah. And this is my season and I want you still my joy. And I will never borrow cause my blessings are coming to overflow. This is the news. I will only accept good news. Nataka gari brand new. It's a new year, I feel brand new. Baraka raka. I'm gonna shine all the way. Oh, this year I wanna make money. It's all about the money.
While I
na baraka zini follow me. Oh zini follow me.
Oh this ya.
My time to be happy. Time to be happy.
Oh this ya. This ya. This ya. Oh this ya. This ya. This ya. Oh this ya. This ya. This ya. Oh this ya.
Connect with us online. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Rex Kenya.